Yeah, sistemu ya rapimba wasigulie come with the big boy. Oh, kwangu mimi kwangu mimi minajua ni wewe, kwangu mimi minajua ni wewe, kwangu mimi minajua ni wewe milele na hata milele, kwangu mimi minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, milele na milele, na mwabudu chochote minadu, na muweka mbele tu kama mtungi na maji na msimwaji, kama ni mali menitowa na imaji, ndio maana mimi hapa sijifanyi mjuaji, na hiki kipaji kitanivisha taji. Praise the ever God milele na milele, milele na milele, nitamwimbia kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, milele na milele, mimi nitamsikiza neno lake. Bwana Yesu kweli lanihimiza katika majaribu, kweli lanituliza kutoka utotoni mimi kisha nitunza. Wao wengi wao wanapenda puuza, fungua Biblia watu penda kudoze, imatangize nyimbo watu penda kucheza, milele na milele mimi tamwimbia, kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, milele na milele, nitapiga injili, mapasta na mabisho tangazeni injili, kina dada kina mama inukeni nine, na wazee kwa vijana tumsifu Yesu. Kwangu minajua ni wewe, kwangu minajua ni wewe, kwangu minajua ni wewe, milele na hata milele, kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, milele na milele, mimi tamwimbia manyimbo tamtam na kupiga vinubi, kayamba maringa bila kumudhi, magonjwa ameponya, njaa amehonya, na shida nishapenya, najivunia mke kila kitu kizuri, nimupe nini suhila tu roho yangu, milele na milele, milele na milele, mimi tamwimbia, kwangu minajua ni wewe. We El Shaddai, minajua ni wewe El Shaddai, minajua ni wewe milele hata milele, kwangu minajua ni wewe Jehovah, minajua ni wewe toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, milele na milele, mimi tamchezea kwenda pale madisco, sisi tulipoze tukidhani ni happy, kumbe kawa ni happy, tuko ndani kanisa tuki dance dance kama vile Daudi ali dance dance, hata ziki anguka tuta dance dance, bora hati na kute luna dance ya God, milele na milele, mimi tamwimbia, kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, milele na milele, mimi nitamsikiza matamshi ya neno, watu penda kudo, sijui kwa nini, najua kwa nini, ndo maana mimi naleta neno ki mtindo ndongo makucheza hilo bado nina nasikiza words kiba kwenye beat kidogo, hata bila shaka utaba kivile mkono wake Bwana kweli ashatenda. Kwangu minajua ni wewe, kwangu minajua ni wewe, kwangu minajua ni wewe milele na hata milele, kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na budu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, kwangu minajua ni wewe. Bwana Yesu Kristo mimi na kuabudu toka mwanzo hadi mwisho, mitamsifu milele na hata milele, rudia.